ang tinamabeh o samayo e ba mukashi no koto zoshi no ba
you.